Pull up, skirt, boy. Asking my leg. Hello, my leg, oh, my leg.
My cheetah's full of milk.
Nali valel fish on wood. California, me lang zeli nawe. Hatsa my cheetah's ye clapping in manje. Kota please, nginga ambi now. Once again, me lang ikshi you word. Figgy and a clapping dwelling girl. Angas ganjan veling a goshanga. Oh, stand with me. Kulumi kun is la palak talwenga me. Lengan is screamers full of gamba nam. Nga kipi kat me nang a swipe a manje. Oh, lonki kolo lam. Can't clean me now, baby, can't cross anger.
Gig she you wet, Ubula won't song it, and she no boet, Amakaza would do it. Impilimilestanoza, namhlanje awuzekho. Impilimilestanoza, 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 namhlanje awuzekho. I never should have left you.
Ngazininga emhlabeni kwasisombeso ngameva kuyofika isikhathi la ozothola khona usuthanda ngokweqiniso maye yonke inhliziyo kuba inkinga ke uma leyo nhliziyo ibhekane nomuntu ongazi ukuthi nikwa kanjani injabulo ngisho ukuthi kubhlungu ukuthi uthanda umuntu bese kumele umfundise ukuthi yena akuthande kanjani kubhlungu ukuphindaphindana nento eyodwa ngoba lokho sekafana nokuthi wena islima Usuyo khala ke uzibone kuwena umuntu omubi. Usuyo mncenga ke lokhu umchazela izinto ezisobala. Umuntu uma ekuthanda ngeke umfundise uzokuthanda. Kodwa ke wena uzoba usezicathulweni zami kungekudala. Kungekudala uyohlulwa na ukulala ucabanga la magama. Uyofisa ukubuyela emuva. Amehlo akhe sevulekile sekucacile ukuthi uthando lweqiniso ushiye emuva. Ngelinye ilanga uyongikhumbula sengekho ukubuyela emuva ngoba ngaphandle bayahlukumezana izinkinga basasixazululi baphindiselana futhi ngifise ngathi ungathola umuntu oyomthanda umuntu uma umthanda ke uzokwenza njengoba wenza kimi imizwa yakho uyoyihlaza
impilimilestanoza Impilimilestanoza, namhlanje awuzekho. Impilimilestanoza, 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 namhlanje awuzekho. I never should have left you. I never should have left you. Namhlanje awuzekho.